shake. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make me go the place for real. Oh sweetie, to party everybody did the dodo. To call it all girl you want go. Oh the water bottles on my way. To Lagos, I go make you famous, even if they made us, Oyinbo go hate us, Tanzania to Lagos, make you Lagos, if they made us, Oyinbo go hate us,
sweetie, sweetie. Chanko kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ai, tatu kidonda chanko kwangu maradhi. Oh yani, so none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenogewa. Vurugu patashika, ai, punguza kidogo. Na mingine kadhalika, toto si unanielewa. Apo wapo liposhika, ukiongeza kidogo.
Sweetie, sweetie.